ZambianTunes.com.
Tensongala chabetu mchikondi, mkwandana mchikondi, mchikondi, bezeri pena vuto. Tulu mchikondi, mkwandana mchikondi, mchikondi, kwezeri pena vuto.
Mchikondi,
apago shomba mnyala,
apaga monga hizi bachishara,
boneta fungo.
Bagamonga is a bachishara.
What a damn gangano.
Bagamonga is a bachishara.
What a bachura.
And that if I believe, Mushikondi tatu. Nangawa wagahiri. Machoke na kote.
Bagamonga mbatiwe.
Tampeza bachikako. Eze na makelo ya tatu. Wamela pochikapo. Deba funa ni kupasula kutivona takwa kakwacha. Osa vele na bebe, usavutika bebe. Kumbuka bakutala.
Tenzo mkala chabetu mchikondi, mkwandana mchikondi. Mchikondi, beze libe na buto. Tu mchikondi, mkwandana mchikondi.
Bagamonga is a bachishara. Boneta fungo.
Bagamonga is a bachishara.
Boneta mkangano.
Bagamonga is a bachishara.
Boti pasu ya seo.
Ea poka mbagamba babaka. Dichoke popano jipize kubia. Munzu wa ipapango. Adipivo nsewa honai. Abungo kurepota kudinde. Mbapuna kutini kupeze na puto. Chikondi ni chababiri zona. Wajitatu ni wabuza. So mind your business. Tezo mkala chabetu mchikondi, mkwandana mchikondi. Mchikondi, beze libe na puto. Tu mchikondi, mkwandana mchikondi.
Bagamonga is a bachishara. Boneta fungo.
Bagamonga is a bachishara.
Boneta mkangano.
Bagamonga is a bachishara.
Boti pasura seo.
Tilimonga nsomba na manzi. Marasha na mbaula. Inasanga weo. Izapele kaweo. Kuma kolobanga, kolobanga mbepwanji. Mamaliza tupata, kutini kupate eh. Bakupangila ma story weho, kutumigusi enge eh.
Tezo mkala chabitu mchikondi, mkwandana mchikondi eh. Mchikondi, beze libe na buto. Tu mchikondi, mkwandana mchikondi eh.
Apago shomba mnyala,
bagamonga is a bachishara.
Boneta fungo,
bagamonga is a bachishara.
Boneta mkangano,
bagamonga is a bachishara.
Boti pasu ya seo.
Your man is up, that's a nigga from Genesis, you heard. We have never records, but these are one you done. Make we know, make we know, make we know, make we know.
Exclusive from ZambianTunes.com.